trendybeats.com.
Hey Tom. Jazz, 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 jazz. This is that jazzy shit. This is that classy shit. This is that jazzy itch. This is that classy itch. Jazz, class. Jazz, classy. What's up, pops? Na hope unajipamba. Tangu wende mimba zeli zidi kaza kamba. Kwa hizi chas bado mindyo namba. Na tamba nikitamba na marafa. Jasho inabidi walete vitamba. Ile ya saluli acha bado na ilamba. Nimeipass to the next generation. Judeli nazidisha hii population. Na wish ungekuwa asafa. Ikifika jioni maze tukulesa pa. Before watoi walale opigezo stories za ki grandpa. My bonfire so quiet. Tears rolling. No my man, no my man, no papa. Na hope mali huko na rest in peace. Do bless huko hapa hivi tumekuhata man. This is that jazzy shit. This is that classy shit. This is that jazzy shit. This is that classy shit. This is that jazzy shit. This is that classy shit. This is that jazzy shit. This is that classy shit. Jazz, classy. Jazz, classy. When you're bored, that's my mama. Kwa heart kuna venye uliachaga alama. Kila time niki think about you. Na shindwa kubonga na baki ni mistama. Na wish ungekuwa hapa if you meet Tracy. Miss Millicent. Na jua deri bado una go down. Down to earth kamelepe. Dreams za kukupeleka shopping. Dreams za wife wa me kukupikiaga coffee. Mama, nakumbuka uki hustle. Mama, nakumbuka uki struggle. Kunilisha, kunivisha. Shule, kunifundisha. Saina make dough. Na kila daily mazena na make more. Lakini ya uko hapa hivi kushare hii gift enye uli nipea. Nimekuhati sana bana. This is that classy shit. This is that jazzy shit. This is that classy shit. This is that jazzy shit. This is that classy shit. This is that jazzy shit. This is that classy shit. Jazz, class. Jazz, class. Yeah, this is dedicated to Mr. and Miss Ohanga. Malimu Kozo. Yani ujo yani atujai sahao yani. Every day na saunika mlienda tujana yani still fresh. Tuko hapa hivi. Jay Warrior in a handle e familia. I'm taking care of this. It's A-Town gang.
Peace to the king.
The Ohangas only.
You know what it is. Omen the sun. Happy anniversary.
Rest in peace.
Happy anniversary.
Rest in power. Keep looking. Keep looking. Keep looking.
Keep watching over.
Until we see you again. Come back if you can. A-Town.
More music on trendybeats.com.